Yo,
hallo. Yo, Ares. Hola. Sindo. Hivo hivo tu. Shakla nisha usio. Twende. Ndoto ni mfresh and tourist. Ndoto ni mfresh and tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kusati rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Ndoto ni mfresh and tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kusati rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Yo. Amedai ikifikangwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jabani mamende ukundaoka Smith independent na liye na monchoka. Kwani kuna swali? Sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo. You mean mana bad man, I need me a bad girl. Dodge tikimbunga El Nino. Hebu 66 tufungwe imvinyo. Alafu sao ya juu mini msani. Venya na liye na nipenda sana. Niko tu baruda na kishash. Nilitumia headbrush nika get ki headrush. Clash of the Titans. Hivindo munga mkuja bazi kufunza manigas. Wakikwara kufunja na sikufuza maninja. Sakizwara kukuja kazi kupuza na inja. Nikigwari zikuchazi nikufuza majigas. Kwa club tu wa super shika banjuka. Stoke through one duka tunashida banduka. Pombe kisha buy through kwa super place na maduka. Bizi ya mahoka ina nawiri Jesus mzuka.
Go hard or go home. Makondo josi watu kondon. Na twishi Sodom. On God that pendi kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up. Angalia watu na chiligi nao. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa loud. Vile mambo uenda ulidhani, ulianua Brenda, kumbe ni Brendan. Mtoto mkamba, yela, ilibidi ni mempia brown, nasi feel jealous. Culture shock, alchemist, Leila mblei na megeuka. Plus I feel failures, na wanaume wanapenda kuteta teta. Off-white, tunayanua offshore, na potion kidogo kwa mbosho. It's alright, tutaifanya roshio, kama leo jeme pita threshold. Driller pia dealer, nimekam na vitu za kuheal the nation. Na misemo kushinda zile za leso.
Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.
For real. Leo mini nacheza Westi. Huku Islando jo wa shani jua. Super wa mutu ni besti. Umeshindo na mbip. Manzejo natusumbua. Bora tusura ni sexy. Wachana na hagabu tutanunua. Anajua mini na jeshi. Just in case motherfuckers wajaribu kuzua. Mtoto ni msafi mtali. Usijifanye utaki msani. Msupa anapakia na dayani weke. Ati siitaji kazi. Akapea kila mutu wa rongrende. Mamtasis cousins. In case ulidhani hizi ni mambuembe wambie they something charging. Yo, bado ni kongangari. Bado misi chadari. Kama kitu moto tunaongeze ya paraffin. Baby pusi yako imenijazi ya gallery. Nina beat maka na nipea salary. Mie my G's tukikuja ni mapara rada rada. Nishafu kila mahali ukikana mi. Doto wa mutu anani chadari. Wakadi na
Doto ni fresh ni mtouris.
Mama sita mwa.
Extravagante Maria, she different sort of.
Extravaganto.
Five star hotel, she don't make decent orders.
Decent orders.
Only rock Louis V and my shit's imported. I hope her sonas frighten it, yeah. But no complaints, I'm liking it. Nope. Me give her the thing, then me piping it. The first time we met was in Alchemist. I dropped the bag, then she whine for me. But she no whine for no waste, man. Broke boy hate when I make it poor. Ask her if she had enough, but if yeah, them tell me more. Me akwa me and girls on a kakalifa. Na kauna dig your story, una faka nisa. Yeah, napenda usherati, sindio, mnapata picha. Anapenda mangwati, shots uzitaka sita. Mui mada na mada kika. Beat it up kama jab za konje. Upe na gama rap za isa. Perfect, kuna vibes o tuonge. Real rap isi number 9. Usende uko ju talent onge. Rongende ina bump kwa speaker. OG ya kunanga
kumbe. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.
Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes lando ni metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.